kubanga mu Uganda banangi obukulembeze obwafuganga wano walinga waluna kwenda kune miezi emirembe jenina Uganda yatunze ani yali asubi yatumanyizo kifuna Katonde yakola kyayinza okukola muteri mukama naluna nalokola muleke ebintu ebyali munsi ye Sodoma ne Gomola mukama nabawonya Mukamesene na chuka Mukome wabanga na ulida Naba wangu zulutaro wamani Mukome wona yeya nabaza Ibaba twala koyo na binaralika Mwende nye vividya ya nasonyiwa Nebiba wanyi sanyo na binakumiwa Mukome wesene na lukua Eri mukamesene na chuka
www.mp3ugandanmusic.com.